studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
sakirabe hede be studio tamani o do sa saki ko modo usman dikko halanta on kabaruji gondi do di jodi men zande la presse la bumako do gani kante wonani en to boggi jande to gawo nyande alkamisare de jokkedi do horebe ansadir nati e juuda o cikkita do du wadde tuna wande war hore le larme mede nyande noga lewru novembre de horebe ka jondube ka kolliti odo kabaru seba kilanka andini nande makko buytata fay hunde e torraji di gube gondude e wadde masebe di gondidi nyalaade seeda hono pade sariya general amadou ayya sandago wadde sagantobe makko kolliti adadu wattu chartado e sariya o tabaka be kolliti dum du horojo cour d'appel bamako malinkobe ojinaaji tatan goni nyongitibe be do yibe e wombe beera leedi mauritanie yo wayde deejinaare gartudo le laamu tumbutu o sabani be do e gude yaade ton yo di goni sambe kabaariji bi men jogani on bismillah mawdon e dosti jot tamani jokkodi do gubal jiyaade ansardine cikkitaado du wadde tuna gaddo hono maybe le larme mali nyande noga lewru novembre de naati e juude nyande alkamisar de to gawato horebe soldats en denagu leedi meden di martini kumpa o do kabaru nande makko gadi hono weti mo joyon heddibe hen be nan duni nyande alande ciuraande keddana umar waygalo fa pedro den fam
o do nangado mo noddire atta her ag ihadu yo jokko lamido fedde ansar dinde o cikkitaade wiyede yalla wana kanko wadi bonandaaji ngadaade fewde e hijande arme mali wakkande iwan no tiidoyde woteji nokku mo wada tumbutu sanne lamo holliti wiide kanko noddirte atta her ag ihadu yo dartiteedo sanne ko nanga joni ko idum wayi faabaadebe le golleji mabbe di o nabama motti wakkati joni farde makko wadteede e diwoji dibe noddirte helicopter di so wadde do bomako do mangal padembe kolliti wiide caggal gorko noddirte al mansour ag al kasim o fu o do gorko buri artede le gourmari ndi kambe ngoni fedde wadore wakkati fu bonandaji le baleri gawo gombe le gubal ansardine bonandaji ngadnomo fewde e ministre le jogom lewru novembre jabbinonu ndu nokko wadda duansa sanne be kolliti wi dido bonandaji an way tawede koydo o do gorko anale hen micitiden wi dum wadi sababu so soldatsi kippobe kufunaji bulo bulaji di goto heddi le hen kanye civil en didon le majjundu soldatsi en jaddom togole en barmi le hen
hono seba hakkilo en ka kolliti hono nanda a terre ag ihadu watta se torraji di gube gondi di cela kanko Souleymane Darabo ma esar wonko hadde Idrissa Sako kedo dana ko Umar Waygalo faccitani en
mi le jokko horejo o do fedde leyi gube jihadin kobbe nangugol makko wala fu ko way buytude e hono golleji kaldal e kawrangal wordi dum watta du so bonandaji ngattedi wakkati fu le sa haleji ndi dala ana wawi tawede dana ko buyti hono bonandaji ngadoji wakkati furdi ka sa e wattu joni o ministre may hore mudun hono wonde bamirde kaki mudun be njoppi dati dibe mbowi di joni be iwran lume be narra nyamay so be garda gawo so hakkila ka tan gawo warta latade gallore ministre mawnde sabideno be nabirta kaki mabbe di be baylitino dido golleji gordi sabi bonandaji ngadoji wakkati fu hakkunde duance e gawo hakkunde duance e mopti
kala ko ji don fabitade pode fay do be mel am Facebook na Twitter do studio tamani ngalluru kayende du fu ana jertindi nyalaade hande batte hultude torra hono laamun koobe tondu kuncani dum hore fa sanne fijoji on mobere jama fu kanyu ko fu ko hada fay hono yambere miso ortem kay bantinama nenno lewru hono lewru hipburu ko hono jiyadin koobe didon nanga nangi dadu e malfe horje hirdube laamu hono jamiraani do hono jaabu kominaaji le ngalluro bamako de e wi makko nenno caggal ko talki wota di limta ko taykita ma hono jaabuuji kebaade le komin dido bo faawarde e goobo poccaaki wonko sumale sise haade Umar Waygalo kedo dembe
non won pare koni le resultat
min jabanay dido jaba buuji woteji ngadi le komin ngaji do bamako do hono dum halira le radioji dino dum wana gonga dido woteji min jabanay dum sabi den goykaaji kewdi ma tamale hen min jihi dereji ngotaadi do bamako do illa woteji di njottaaki komin en do bamako do rpm hebi conseil ngabe sappo e taton ird hebi conseil ngabe sappo e taton min fummi den poti le komin gooba do dum wodi so wattu jono kolli timmi wiide kanko laami do walde seni de o jaw yalla hono dido golleji kani dewtire ɓeydo o limto yimɓe no wordi. Miɗo domti jababu ko hani hokkude kam. Komin ɗiɗo ɓeɗo Bamako ɗo tiɗallaji jiyama ley hen. Ɗum waɗi somin kolliti wiide wattu joni o no yimɓeɓe limirteno ɗum fillite. Gouverneur o holliti wiide RPM heɓi yimɓele 1,900. Seni holliti wiide RPM heɓi yimɓele 1,947. Yimɓele 1,282 ɗum RPM wujji.
ñalaaɗe seeɗa paade hono général Amadou Aya Sanogo Sarede sagantoɓe makko ɓe ka kolliti wattu kollititeɗo le sarie o tabaka. Ɓe kolliti ɗum hono procureur cour d'appel Bamako ɗo wonko kaldume e Thiessolo Konare avocat makko goto keɗɗana ko Ousmane Niale Bouly faccitani en hen.
Sarie temeɗiɗi e capanɗe joyyi ana wajinbini nanggaɗo fuu martine kumpa le ñalaaɗe sappo e joyyi so tawi o woɗɗa ɗo sarateɗo na du lewru hurndu so tawi omo woɗɗi nokku ɗo sarateɗo farde sari ka waɗede nanggaɗo fuu an hani martine kumpa balɗe sappo e joyyi fadde sariya mum waɗede na du lewru hundu so tawi omo woɗɗi na omo ɓadi e suudu sariya ndu. Lebbi ɗiɗi ana godanimo e martinede kumpa so tawi o towtinete yaade nokku goɗɗo. I dabareji fuu tabaka e sariya. Min andini ɗum procureur général cour d'appel Bamako. Ko woni e sariya yo wajibi ko wiya fuu ɗum hani donnede. So ɗum waɗaka ka yeddama ko gonduɗen e mum ko so kayfaɗo o darnama yesso sariya. So o darti sariya ka sottine yo wajibi o jaɓen kako gonduɗen no ko heewa wadde fay ko wiya sariya ka sika so watte ɗum wala e sariya. Ɗum yo yeddude hakkeji ɓiɓɓe adama en. Min kolliti ɗum jaati
3 malinga goni jongitiɓe ley lewru septembre ɗu leydi Mauritanie to batto hono wirfagol masibaji ɗi ley saha leydi meɗen. Ɓe ɓeydoyike e wonɓe bera ɓe gala ɗo goni hande batte wonde e tiɗalla ndenno yo wayde dey inara ley laamu Tumbutu sabani hono ɓeydagol ɓeɗo adadu jongitiɓe wonɓe toon e ley tiɗalla fa sanne. Keɗɗan Oumar Waygalo fa ɓeydoro ɗen faamu.
Walde Nations Unies humninde kabaru yimɓele jongitiɓe holliti wiide ko yata malinkoɓe 3 kaaja faabade wattu joni o. Le majju ACR holliti wiide le oɗo nokku ko yata malinkoɓe 3 goni ɗon. Ɓe mbi ko laati sababu wattu joni so malinkoɓe ana ɓeydo le oɗo nokku wayde jam e deƴere ko woni le saha leydi ndi. Ɗum won le nokku noddirteɗo leere irum les régions Tumbutu. Heƴo walde Nations Unies humninde kabaru ñaame fa haare holliti wiide ɓeɗo yimɓele ɗum ɓeydana ɗum e tiɗallaji le nokku o. Sabi de wattu joni ɓe jogi tiɗallaji nayiriɗi bangal keɓenoɓe kani faabirade ɓeɗo yimɓele. Ɓe mbi le lebbi jeɗɗi garoji ɗiɓe kaaja ko yaata $10,000,000 fa ɓe paabo ɓeɗo yimɓele. Keñe leydi Japon holliti wiide ana wara wallirde ko ɓuri $9,000,000 yimɓele gomɓe le camp mbera le leydi Murtani ndi. Kañe yimɓele woɓɓe kase gomɓe toon le kereduji.
Mali ana hani jaɓande sariya temedere e 56 ka wadde hono ɗum wadde golloɓe aduna anditirte ka OIT ka. Yo on kabaru woni mo wadde daraniɓe golloɓe ley cuuɗi le hirnange Afrique andini. Se kaɗo sariya jaɓanama tan ana hani ko golloɓe le cuuɗi ɗi ɓeydoro keɓal fawarde e yusura. Kanko Wahaba Touré mo réseau malien multi acteur haddi e Mariam wonko haddi e Mariam Maiga keɗɗena Ousmane Niale Bouly.
Voyez, on les appelle des bonnes.
Yidum kaajume en e golloobe ana way hono golleji cuudi fuu kambe ngatta. Yimbe golli nambe a wi'am be ngana bibbe adama en. Yurmene fuu ngadantaabe. Kambe atto yimbe fuu ummaade. Kambe cakitoto lelade. E nyalla e be golla. Miden gondi hollitinde laamu o fa kambe dubbe totte hakke mabbe. Be bibbe rewbe jannambe. Gombe le galleji jannandi ana golla. E yurmene fuu ngadantaake. Ko men jidi be keba hakke mabbe. E keba joddi ko wayi nafude be. Ko wayi wurnude be. Se wana dun sa ndari ko be jobete dum wala fuu ko nafataɓe. Yimɓe hakke mabɓe ɓamata ɗum ne hana tawe hono mabɓe gollude wala. Min gaɗan komin mbawi fuu fa ɓe joɓe joddi ko wawi nafude ɓe. So ɓe tampi ɓe culta. So ɓe cellama ɓe cawre tawe eɓe mbawi yaade foftere. So ɓe cella eɓe mbawi sultude.
Union européenne e Royaume-Uni goni faabotoɓe studio tamani.
Sen garti e kabaruji région ngaji meɗen keɓen famata yimɓe bamba le cercle ɓurem maji ke keña dow salanade yaltugol larme le gallude nde yaade nokku goɗɗo. Hono soldat CMP naɓama tawsa le cercle ɓurem le majogol ngol hono amiri en toon totti ko tonggui ko ɗu e ɗereji fa ɗum hoorejo d'accordɓe toon ɓe fa yettin hono ministére soldateɓe leydi meɗen. Yimɓe toon ana kulti hono wirfagol torraji so soldat seɓe imminama toon. solo bele cercle yamfoli la du hebi ndiyam cenidam o nokku ndiyam hurmitama kenya yeso lamun kobe e yimbe ton do milioji temdere ngada e mudun le imadara wadde hono ballondiral mali yalankoro soloba se ngartiri herde segu hono lawol hengol hani yafinde jande yo dum wadi hono se janginobe leyi temede dido le communaji segu segu bugu fa warde e pelingana be dori famu no silaber janginirte yo kapo ngalure de darani jande mudum fa bamtare hedan hono jande lehire yo do kaddude dido kabaruji kedde hedade yotere man yeso yen tawdo ko warali. See you tomorrow.